Okama obadde mulungi jendi obadde mwesigwa nze wesiri lengera olugendo luno jenvudde mbeera mulimba bwengamba nti nze yeyambye ompadde kusanyu mukama onerabizo bwavu kabaka onyize ebiwundu ku mutima gwange onsangudde amaziga muwonya onwanidde entalo ku byokoze munnamajoli samanya non quata kuma sonindeva
indeva
lava ngani mudundire lyo mudo muto kuma banya kama zamatefu
ago
wamuna balabe bange Tekete meza Onziza mafuta kumutwe Echikompe chiiwa Kubyokose Muna majoli Vunama Vunama Jolie.